kuwazima when the king in his city. Sio wewe matuima, usiyejua maana. Kitenge cha kuwazima when the king in his city. Sio wewe matuima, usiyejua maana. Papa, ukalitharau bada kwa sababu ya muogo. Tongo limezidi maji, usijitoe fahamu. Mola nipe ujasiri, niweze kuyahimili. Mola nipe ujasiri, niweze kuyakabili. Tetere, oh, tetere. Nimekutoa porini, nikakuleta mjini. Wacha inda na maneno, tetere.
Kila kukicha fadhali ya jana, sielewi. Kabla jogwa ya wiko utanikana mara tatu. Mara hivi mara vile umalizi ukianza. Mitengema, unaninimae. Mitengema, paka nilombe. Mitengema, unaninimae. Mitengema, paka nilombe. So mama nisa kitabu, kavali siku changanye. Unilombe.